My feeling make it.
Nikisema love you, sema love you too. Tunadumisha upendo. Wangu wabavu nanipa vitu. Donisha kupatia kitengo. Mapenzi. Ulifundwa na nanu nikomaze hivi. Siwezi kwenda nawe kinyume lazizi. Wapo wanotamani usinishike, nitupe mkono nianguke. Chanda chema ubadilike, uwe moto uniunguze. Inamwagia marashi na penzi linanukia, wenye roho mbaya ndo ataumia. Mapishi matamtam na jinenepea, yani raha na nipara.
Only you, only you, only you. Only you, only you, only you. Only you, only you, only you. Only you, only you, only you.
Siri, siri. Siri ya nini? Mwenzenu penzini, siri ya nini? Huba huba, imeni kafini. Siwakula nje vibanda. Najifunza lugha saba, nimweleze mapenzi alivo. Nikabaro, amenipana sihaba. Mwenzenu sijui wajana ama waleo. Nitangaze waniju, mini wako nana. Wakiuliza kwa nini mina kupenda sana. Wapo wanotamani usinishike, nitupe mkono nianguke. Chanda chema ubadilike, uwe moto uniunguze. Inamwagia marashi na penzi linanukia, mwenye roho mbaya ndo ataumia. Mapishi matamtam na jinenepea, yani raha na nipara.
Only you,
only you,
only you,
you give me love. Unanifurahisha, unauna.
Unanibadilisha, unauna.
Unanipenda sana. Nitangaze waniju, mini wako nana. Na wakiuliza kwa nini mina kupenda sana. Inamwagia marashi na penzi linanukia, mwenye roho mbaya ndo ataumia. Mapishi matamtam na jinenepea, yani raha na nipara.
Your favorite sound by Jay-Z.